baby. You're in my fantasy. Namkisikia, ameumwa, amelajwa, amekonda, amedeti. You're in my fantasy. Namsiulize kwangu amefata nini. Ni nyama, kwa nyama, maini. Nimezama kina mpaka chini. Na navyodeka, sijui nitamwacha lini. Na pengine yendo nafanya niwe loyo. Mahaba yake yananichanganya. Sitaki mwingine yashanitachi kwenye moyo. Midomo yake akinikisimwa. Sina pendaga kiuno kanipa mama. Kanipa mama. Kanipa mama. Na mina penda shu. Kampa baba. Tunazimata. Yani tatata. Na mimi hapa. Na mpana chokitaka. Sindimba chakacha. Yani tatata. Alo, my baby mweza kunyanga nyanga. You know, wendo my sweetie banana na na. Basho, I love you baby.
Mix killer.